Savvy.
Yeah, yeah. Everything fine, baby. Nimodoka makawa.
Leo on the beat.
I'm sending John nice to you. Natamani kufikie. Ikufikie. Oh, night. A sweet melt is one babe for you. Natamani baby kufikie. Natena sweetie kubutie. Oh, night. Kila nikikanza kukwambia. Kila kucha woki na nivamia. Nikaona tukura kukwimbia. Live and take away. Nikikanza kukwambia. Uwoga kila siku na nivamia. Nikaona tukura kukwimbia. Live and take away. Kwake tanguvu sina tena. Kamere kasora tawe nauna. Kwake tanguvu sina tena. Kamere kasora tawe nauna. Natamani niwe nawe baby. Niwe nawe baby. Sijawahi kupenda kama ilivyo kwako wewe. Omeni minya minya Sabrina. Siwani sisiki. Sijawahi kupenda kama ilivyo kwako wewe. Omeni minya minya Poluna. Kote, 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 amenikaba kote, kote, kote. Oh baby, kote, 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 amenikaba kote. Oh baby. Kote, 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 amenikaba kote, kote, kote. Oh baby, kote, 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 amenikaba kote. Oh baby. Kwake tanguvu sina tena. Kamere kasora tawe hauna. Kwa kata nguvu sina tena.